It's Daddy Aitken.
Nilikupa moyo wangu na upendo, alafu tayali niliacha pagawaga na walembo. Mie mbona tayali nishakupa mamlaka kwenye pendo, alafu tayali ushasema sintobaki na pengo. Masikini moyo wangu mimi, ulijua mapenzi ni stare. Ujana wangu lakini au niseme naponzwa na bare. Kuza asila kidogo, mingine yanaongelikana. Kuna muda nitoka kidogo, ila nafasi yako ipugo. Kuna wakati nilikukera saa, ila waliongeza uongo. Wale walisema kwako nimepotea. Wale wakanipa mengi ya umbea. Wale walisema kwako nimepotea. Wale wakanipa mengi ya umbea.
Kukicha, wangando na wapa mipicha, watakutumia dipicha, wanachotaka kutachanisha. Katulia pambele ya kanisa, kuracha kututenganisha, wapuze ya wanajipia, na manisha, punguza pressure. Wao wako bize na trend, mimi niko bize nawe, pejiza udakuza watesa, leo tuwegeze tumekufa. We are don't care, si wanatafuta cha kusei, tuape wakadanganya ne. Kati ya Kimara Ambes, siza mori mpaka Bombay. Tubandike bango lenye picha, kiwana kapete na kuvisha. Acha waonge, bandola otulicheze, tukiwa geto tuwazome.
Punguza asila kidogo, mingine yanaongelikana. Kuna muda nitoka kidogo, ila nafasi yako ipugo. Kuna wakati nilikukera saa, ila waliongeza uongo.